Get boy.
That's why I'm bad, that's why. Me mono ready in a battle match man. Yeah, I got go to Kakudai. I got to the playing in this capital.
Why ambassador was why? Mimuno mirira kapu mazimai. Ananda kupika unenge watu pisa. Nenge tapangi zadano. Ukamanya neni baby walira.
Baby walira.
Ukamanya neni baby walira.
Baby walira.
Ukamanya neni baby walira.
Asimbo ni boe bava nenge vachichiva. Dagara andi fundukeze kuno chausiwa.
Nenge wakupisa wakumanya na serepu. Anono kekulishamba tasi mselepu.
Brandi ambasada levo rachinja. Ona pawa tangira watumana na winzi.
Iposta mapeke cha uchiratitira. Ketura mshuna na sibe olipira vika.
Ukamanya neni baby walira.
Baby walira.
Ukamanya neni baby walira.
Baby walira.
Ukamanya neni baby walira.
Kera shure unange ware ruta nichitene maminista kana kutishef. Korola yoda indrive upakuda benza baba timu wako wakuda ira.
Kasi wai ambasada kasi wai. Mimuno menirina matomatimai. Yeah kako kutuka kudai. Akakote perengeneza kapindai.
Kwaswai ambasada kwaswai. Mimuno menirina kakumazimai. Ananda kupika unenge watopisa. Tinenge tapangi zadano.
Ukamanya neni baby.